Jobe 42 verse 1. UJobe wayesempendula uJehova wathi, verse 2. Ngiyazi ukuthi ungenza konke, alinakuvinjwa icebo lakho. Verse 3. Ngubani ositheza izeluleko engenakwazi na? Ngikhulumile lokho ngingakuqondanga. Izimangaliso ezinkulu kunami ebengingazazi. Verse 4. Ake ungizwe, ukhulume mina, ngiyakukubuza wena ungazise. Verse 5. Ngangizwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe, kepha manje iso lami liyakubona. Verse 6. Ngalokho ngiyazinenga, ngizisole othulini nasemlotheni. Verse 7. Kwathi lapho uJehova esekhulumile lawo mazwi kuJobe, uJehova wathi ku-Elifasi umThemani, intukuthelo yami iyavuthela wena nabangane bakho ababili ngokuba anikhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Verse 8. Ngalokho zithatheleni izinkunzi ezisikhombisa nezinqama ezisikhombisa niye encekwini yami uJobe, nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa. UJobe inceku yami uyakunikhulekela, ngoba uma ngivuma ubuso bakhe angiyukwenza kinjengobula benu lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe. Verse 9. Base behamba u-Elifasi umThemani noBilidadi umShuhi noSofari umNahama, benza njengokukhuluma kukaJehova kubo. UJehova wavuma-ke ubuso bukaJobe. Verse 10. UJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni lapho ekhulekela abangane bakhe, wenezela kukho konke uJobe ayenakho ngokukuphinda kabili. Verse 11. Kwase kufika kuye bonke abafowabo nabo bonke odadewabo nabo bonke ababazana naye ngaphambili, badla endlini yakhe, bamkhalela, bamduduza ngakho konke okuba uJehova amehlisele khona. Ilona lo wamnika uhlamvu lwemali necici legolide. Verse 12. Kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe. Waba nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamele ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhanqa ayinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane. Verse 13. Wayenamadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu. Verse 14. Wabiza igama lokuqala ngokuthi uJemima, negama lesibili ngokuthi uKesiya, negama lesithathu ngokuthi uKereni Hapruki. Verse 15. Ezweni lonke akufunyananga abesifazane abahle njengamadodakazi kaJobe, uyise wabanika ifa phakathi kwabanewabo. Verse 16. Emva kwalokho uJobe wayesekhona iminyaka eyikhulu namashumi amane, wabona amadodana akhe namadodana amadodana akhe kwaze kwaba izizukulwane ezine. Verse 17. Wafake uJobe esemdala esanelisiwe izinsuku.